China Brango Kachenga. Back to look in the BMW. Razor. Sky Wawa Guy Guy. Vemix. Wap Wawa Kali. Unique the last in Bonga. Cats. If I ride it. Mamaga. Yamalunga Bastan. Hale. Jami Unokuno.
Unokuetu kufuma kuranga jama levels. Kuetu kufuma kuranga high levels. Kuetu kufuma kuranga jama levels. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa. Uno kwetu kufuma kuranga chama levels. Kwetu kufuma kuranga high levels. Kwetu kufuma kuranga chama levels. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa.
Chakufuma kuno kuranga wapondo. Ovejina kapteni mundo netu usendo yetu tuwa pondo noti molai tutakolela mukendo
levo gewe na devo shivo amingu ivo tembo kumenyarimbo numbangu di bloko urusha tembo
kika wangushu komuchiwa na chinjomba kuhoti makiti chilasti mbonga
isauti ngeu na zange tomba ifwa mazuwa na anjika wangomba.
Uno kwetu kufuma kuranga chama levels. Kwetu kufuma kuranga high levels. Kwetu kufuma kuranga chama levels. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa. Uno kwetu kufuma kuranga chama levels. Kwetu kufuma kuranga high levels. Kwetu kufuma kuranga chama levels. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa. Uno kwetu kufuma kuranga chama levels. Tunalumona shizo vilimba high level. Watu jinda no level. Duba hake mugache mutima bopeni. Competition ya Luisa wifalu sayaluna. Alukute lady mamula ofa. Utotole wena yae kuto kutofa. Alukute mamula olu ya patalu nafa. Gaki kama amali. Kama bradji. Young bradjens. Kama chiko katu hasa mwandi. Hey flo inengila guys. Yes sir. Uno kwetu kufuma kuranga chama levels. Kwetu kufuma kuranga high levels. Kwetu kufuma kuranga chama levels. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa. Uno kwetu kufuma kuranga chama levels. Kwetu kufuma kuranga high levels. Kwetu kufuma kuranga chama levels. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa.
Fesi ya recipe na sauce kuiva kumatwetu muki na go by force. So I'm a godfather ngosi ya mangosi. Kulie nukwa uchi vya kulingi koko kosi. Ikala teta nge mshindo thunder. Unakuketa na vishindo panda. Momo kuno kuli humbuli ya mingundu. All we do is blowing nge vepa mbundu. Mumi kwa kwa chakulila na miketo. Amsa luko na luile kipeto. Drago yula amarula ngero beto. Disi kuli kumi sa ikiko fwetu.
Uno kwetu kufuma kuranga chama levels. Kwetu kufuma kuranga high levels. Kwetu kufuma kuranga chama levels. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa. Uno kwetu kufuma kuranga chama levels. Kwetu kufuma kuranga high levels. Kwetu kufuma kuranga chama levels. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa. Saluna kwanu kuza sasa vini sas chawa. Na kwanu kuza sasa vini sas chawa.
Niko West.